那江南无尽一飞那边你说你说马生飞那江南无尽一飞那边你说你说马生飞那江南无尽一飞那边你说你说马生飞那江南无尽一飞那边你说你说马生飞那边你说我把路走不动Nabenizwa mwanu uchu mtu mnani Nabenizwa mwanu uchu mtu mnani Na changa uchi ngife Nabenizwa mwanu uchu mtu mnani Na changa uchi ngife Nabenizwa mwanu uchu mtu mnani
leshanela
hay bo
usakhuluma indaba eshanyela uthini ngale energy
kanti obani laba zinkabi
bazosiqeda
zinkabi bathi obani laba
straight
ilomzalo wethu insizwa sinudlala Masenudlala ngamaphoyisa Yomdlalo wethu insizwa Sinudlala Masenudlala ngamaphoyisa Yomdlalo wamakhubi Sinudlala Masenudlala ngamaphoyisa Yomdlalo wamakhumbi Senudlala kabi Masenudlala ngamaphoyisa Nithe nishanela Ithathe imoto zethu Sendlala ngamaphoyisa Nithumele shanela Ithathe imoto zethu Sendlala ngamaphoyisa Nithengi Zosbulala, sindlala ngamaphoyisa. Nithengi enayo, nithayi zosbulala, sindlala ngamaphoyisa. Senizothenga amasosha, nina nisane thembi, nikhohlakele kabi. Senizothenga amasosha Nifuna ukudla nodwa Nikhohlakele kabi
Sizambila abantu bethu Ihas nakala thina Sibula walubala Ihas nakala thina Sizambila abantu bethu
Ujwayele ukwenza lento yakho isimoshele ingoma kanti suke sisebenze kanzima
ngiyaphela ke lapho uFakabiyele kodwa ngingakaqedi ngiphethe ugebhu bakwethu uFakabiyele kudula abantu awubathatha geli.